ubusuku nemini mina nawasadeshi sengkhulile sengfundile woza weba bangithemba ukuthi ujimile angisahlehli namba yamasadeshi ubusuku nemini mina nawasadeshi sengkhulile sengfundile ngithi woza weba bangithemba ukuthi ujimile.
I'm not afraid.